Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza muraho mwiriwe neza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko tugiye kuganira ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Iyi nama iratangira uyu munsi Kigali, izamara iminsi itandatu. Mu banyacyubahiro bayitegerejwemo harimo igikomangoma Karoli w'Ubwongereza, niwe rero uzasimbura umubyeyi we ku ngoma, umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ubu rero Karoli, igikomangoma Karoli nyine niwe uzaba umwami, umubyeyi we namara gutanga. Iyi nama rero wowe urayumva ute? Wowe mu mwanya w'ijwi rya Amerika uhitezeho iki? Ese urabona hari icyo izaniye u Rwanda n'abanyarwanda? Umwanya rero ni uwanyu, ariko rero munyemerere tubanze duhamagare mugenzi wacu Asumta Kaboyi atubwire aho imyiteguro igeze. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko mu bashyitsi bamaze kuhagera, hari umukuru w'igihugu wari waza?
Ntabwo narimenye neza ko hari umukuru w'igihugu waje, ariko uyu munsi inama yatangiye y'abagore bahuriye nyine muri Commonwealth, havuzwemo harimo umugore umwe w'umukuru w'igihugu kimwe cy'Afurika, nabwo ndimo kwibuka neza izina rye. Yatangijwe rero uyu munsi, wari uvuze uti inama yatangiye bwa mbere uyu munsi, inama y'abagore bahuriye muri Commonwealth batangiye i Kigali. Inama yakaba yatangijwe na Madamu Jeannette Kagame, ndetse yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland n'abandi batumirwa benshi bari bari hano i Kigali.
Niko se abaturage urabona bameze bate? Babyakira bate iby'inama? Babyakiriye bate? Urabona bashyushye gute? Mbese urabona bayisha amadukiye cyane?
Yewe, navuga ngo uyu munsi ku munsi wa mbere navuga ngo watunguranye. Inama ikivugwa ndetse no mu myiteguro gitangira ikirimo, abaturage bategekwa gusukura aho batuye, ubu amarangi mu mujyi wa Kigali hose asize, cyane cyane ku mazu yo ku mihanda. Umuntu wese wese uturiye ku muhanda munini yasize irangi, no mu mihanda mito mito ya karitsiye, cyane cyane ko nayo irimo kaburimbo, amarangi yarasize. Icyo rero nari ngiye kuvuga, muzi ko mu minsi yashize habayeho guhagarika amashuri, abanyeshuri nibo ntabwo batangiye kwiga uyu munsi, bagaruka bagiye mu kiruhuko cy'icyumweru, habaho ko abakozi ba leta bamwe na bamwe bazajya bakorera mu rugo. Noneho ibyo byemezo byabaye nk'ibitera ubwoba abaturage, bakavuga bati niba amashuri ahagaze, niba abakozi ba leta batazongera kugenda, natwe ubwo ngubwo umuhanda munini wa kaburimbo bivuze ko tugiye kuwucikamo. Ariko natunguwe nanjye nazindutse mu gitondo ngiye mu nama yaberaga muri Serena mu kwari mu hagati muri Kigali, ariko nagiye umuhanda wose na ya mihanda yari yashyize mu mutuku nyine ivuga ko izakoreshwa n'abashyitsi gusa, twayigenzemo na moto zari zirimo n'imodoka zitwara abagenzi zari zirimo, byatunguranye cyane.
Mbese mu yandi magambo, nta gikuba cyacitse, ubuzima bwakomeje uko bisanzwe?
Ubuzima ubuzima bwakomeje, ariko nanone wabonaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari, nibwira ko hari abantu bakurikije amabwiriza kuko hari indi mihanda myinshi cyane yari yatangajwe haba mu binyamakuru cyangwa se ku maradiyo, abantu nibaza ko bagiye baca kuri iyo mihanda, naho ubundi abakomeje muri ya mihanda isanzwe bagiye ubuzima bwakomeje, abamotari baruzuye mu mujyi wa Kigali. Gusa iyo habaga hari nka delegasiyo igiye kuza nk'abashyitsi bagiye kuza baturutse ku kibuga cy'indege, kuko polisi ni nyinshi mu muhanda, wabonaga abantu bahagaze bakaberereka ariko ibintu by'akanya gatoya, ku buryo rwose abantu bari bafite impungenge ko ubuzima buzahagarara mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'icyumweru. Yewe hari n'abantu bamwe batangiye kwigendera bakavuga bati n'ubundi cyo kuri nta kazi dufite, nk'abantu ndavuga bifite, hari abo nzi bagiye bitemberera bakagenda bakajya za Dubai bakajya mu bindi bihugu, kandi ko ubuzima buhagaze ariko ubuzima bwakomeje.
None se uyirebye neza, kwakira abashyitsi bangana gutyo bisaba ingamba z'umutekano zikomeye, birumvikana ubona inzego z'umutekano ziragaragara mu mihanda mu makaritsiye?
Inzego z'umutekano ziragaragara cyane cyane mu mihanda migari minini, hari abapolisi, ariko n'ubundi mu Rwanda hasanzwe hari abapolisi gusa ubu babaye benshi, cyane cyane nko mu byumba aho inama zibera hari abapolisi, hari abantu benshi cyane cyane biganjemo urubyiruko bashyizwe muri mu itegurwa ry'inama, usanga bagenda barangira buri muntu wese aho aca, haba mu itangiriro umuntu ajya gushaka ikarti izamucisha mu nzira, wabonaga hari umurongo munini urubyiruko rukubwira ngo caha gira gutya ajya kwipimisha covid hariya, mbega urabona ko hari abantu benshi navuga ngo baboneye akazi muri iyi nama.
Uvuze nyine covid niho nagira ngo dusoreze iki kiganiro, hanyuma duhe abanywanyi b'ijwi rya Amerika umwanya wabo, nyine ingamba zo kwirinda covid zimeze gute? Uvuze nyine ko hari abantu bavuga bati jya hariya, mu magambo makeya barasuzuma barahariza biriya bintu byo gukaraba byose birahari bihagije?
Birahari ni imiti, ntabwo byo gukaraba bihari. Aho nagiye muri hoteli ya mbere umunsi nagiyemo byari gukaraba imiti, ariko nanone nta muntu n'umwe yaba umushyitsi waturutse hanze y'u Rwanda yaba uri mu gihugu witabiriye inama itarishimishije covid 19. Hari henshi cyane hashyizweho ko hapimirwa, hari aho twafatiraga amakarti hano i Remera, wajyaga gufata karti ukabanza ukipimisha, igisubizo cyawe bakagihuza n'ikarite wambaye, ku buryo watangaza karite gusa bagashyira mu cyuma bagahita utambuka. Icyo cyuma kikerekana amazina yawe, kikerekana n'uko utafite covid 19 ukabona kwinjira. Abashyitsi rero bo nabo barapimirwa mu mahoteli aho bagiye bacumbika hirya no hino. Rero kuri covid ho nta muntu n'umwe winjira muri iriya nama atarikinishije covid 19.
Asumuta Kaboyi, ndagushimiye cyane, ubwo rero nyine urakomeza udukurikirana ibyo nama no mu makuru nyine uzakomeza utubwire uko bimeze. Ndagushimiye,
urakoze cyane Thomas.
Akazi keza.
Akazi keza namwe.
Nshuti zacu rero, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira ku nama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Commonwealth, ni umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Inama irabera i Kigali, urubuga rero n'urwanyu. Tubanze duhamagare Tuyishime. Tuyishime, we
karame karame,
uraho neza?
Muriho.
Bwira bumva Ijwi rya Amerika aho herereye.
Nereye mu ntare y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukombe.
Nuko rero uti inama ya Chogam, reka nyivugeho.
Ego murakoze kumereza ijambo hano ku Ijwi rya Amerika. Inama ya Commonwealth, inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma, ni inama mu by'ukuri Abanyarwanda tugiye kungukiramo byinshi izagaragaza igihugu cyacu, izagaragaza byinshi bigomba gukorwa hirya no hino mu gihugu cyacu.
Watanga urugero rw'ikintu kizagaragara usibye isura nziza gusa y'igihugu, hari ikintu tuvuge cy'umushinga ubona uzavamo?
Yego, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo imishinga irimo izavamo ni nko guteza imbere cyane cyane ihame ry'uburinganire.
Ye, yeah, tuishime, urakoze. Telefone yawe igomba kuba igize ikibazo nuko ijwi rya Amerika duhamagare ngenda kumana Anselm ngenda kumana ngenda kumana
hello
yego
ndabumva
uraho neza
eh ko ndabumva jana ku jana
uherereye Anselm
mu Burundi bubanza mu kigati
ye igitekerezo cyawe rero
mubisanzwe iyi gihugu gifite ingenzi n'igitekerezo nuko kirahungukira cyane cya mbere kandi bikabiboneka ko ubwo rurimi ruba rushyigikiwe muri ibyo bihugu uko yata abantu benshi b'ingenzi niko bazana amafaranga y'agaciro ndetse sinay'agaciro gusa ahubwo nk'amahoteli bamaramwo umenga numvise umenga bitomara umwanya munini
ni indwi yose
kuvuga ko ano
yego bazamara indwi yose alo ngenda kumana nawe telefone yasinze ukuntu bigenze iyi ni radio ijwi rya Amerika nuko rero nyine kuri iyi nama ya Cogama ibera i Kigali hari umugabo witwa Muhire Pierre ati inama yagombye kuba umwanya wo kwerekana ibyo abanyarwanda bamaze kugeraho kumurikira abanyamuryango imishinga yo kuvana abaturage mu bukene ihanga kazi kagabanya shomaje mu rubyiruko in short to talk business the future of the African continent bese uwo Muhire muri ibyo ngibyo yanditse mu nsomye ibyo yandikiye mu cyongereza rero nyine ati muri make inama ikwiye kuganira ku bintu byerekeranye na business ni kuvuga ishoramari ubucuruzi ubuhahirane ati mbese ejo hazaza h'umugabane wa Afrika Uroni Pierre Muhire nibyo yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika naho Maniriho Taifa ati muraho nawe nyine ni kuri Facebook y'ijwi rya Amerika nitugira amahirwe ariko we turaza kumubona kubera ko yatanze na nimero ya telefone ati inama ya Cogama twe tuciriritse nta gisubizo ituzaniye ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu sinzi nibi Cogama hari icyo izakemura mu mibereho mibi abanyarwanda turimo ubukene inzara n'ubushomeri ahubwo mboni inama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye bamwe tujya twita ibifi binini ari nabo bayiteguye naho twabaturage basanzwe nta nyungu idasanzwe twitezemo uyu rero ni Maniriho Taifa ari i Kigali i Kanombe mu Rwanda yatanze nimero turaza kumuhamagara nimba ari ku ijwi rya Amerika abe yiteguye kubera ku iki gitekerezo yego bambwiye yuko abamfasha bambwiye yuko bamuhamagara ariko ntiyitaba none rero Maniriho uze kuba uri hafi utubwire n'ukuntu muri kwakira abashyitsi kuko ahangwa ya Kanombe ndibwira yuko urujya n'uruza rw'indege zizana abashyitsi uri kurureba uri kurukurikira nuko ubwo rero nyine turaza gukomeza tugerageze nimero ya telefone yawe noneho duhamagare twagira Yezu Marcel twagira Yezu we
muraho neza Thomas
uraho urakomeye
amakuru yanyu
amakuru ni meza jewe nzi kuri Kigali kibagabaga ariko byivugire ubibwira mu bijwi rya Amerika
yego murakoze nibyo koko mperereye mu Rwanda mu gihugu cyiza cyane hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ikibagabaga iyo mvuze kibagabaga nyine ni mu murenge wa Kimironko ubundi kibagabaga ni akagari mpere ku kibazo wari ubajije Asumuta Kaboyi niba hari abanyacyubahiro batangiye kugera mu Rwanda mu kanya tumaze kwakira minisitiri w'intebe wa Samoa Madamu Fiamme Naomi
yego
amaze gusesekara i Kigali ngira ngo yanitabiye inama y'abagore akaba yaranabonanye na perezida bwo perezida yagiriraga uruzinduko muri Jamaica ubwo yanageraga muri Barbados bagiranye ikiganiro baramukagije nawe yitabiriye ino nama amaze kuhagera hanyuma rero ku bijyanye n'icyo twakungukira muri iyi nama nagiye mbona abanditse benshi hari abavuze ngo nta kimaze kubaciye bugufi ariko buriya ntabwo abantu baramenye icyo gutera imbere aricyo uwo muntu uvuga ngo we n'ubundi ni ikiyeda akora ngo nta kimumariye akoreshwa n'uwakize
hari uwabyanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika ati ni ikiyeda kigira ntacyo bimbwiye
uriya bivuzwa ko ni n'inka ambabarire ariko hari ukuntu ubona ko umuntu mu mutwe we nta kintu kirimo wagira ngo abantu ni wotamero ni bikore nubwo ngo uwo muntu akorera niba akora ikiyede enjeniyeri muri iyi nama harimo ihuriro ry'abikorera ku giti cyabo. Nk'umuntu wubatse Makuza Pension Plaza mu mujyi, abantu bubatse Shike babayede babonye akazi, imibereho yabo irituma babona aho bakura mitiweli. None ati njye iyo nama ntakimariye, kandi iyi nama ivuze ikintu kinini ku Banyarwanda muri rusange ku buryo bukurikira.
Ariko gira vuba vuba kubera ko wabibonye ko abantu banditse ari benshi cyane, kandi ndabibashimira mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwanditse muri benshi cyane. None twagira yose hina amagambo kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka. Komeza.
Yego rwose. Iyi nama ku rwego rw'ubuhinzi turungukira muri ibi bikurikira. Wa muhinzi wo hasi wahinze, aba bantu 5,000 bari kurara mu mahoteli kandi bari kurya, ntabwo bari kurya ibiryo bikorwa n'inganda, bari kurya ibiryo bikomoka ku buhinzi, bityo ifaranga ryo muri cogamu riragera no ku muhinzi wo hasi, kuko rwiyemezamirimo ujya muri la hoteli runaka ajya kubigura, agura bya bintu bikomoka ku buhinzi, nanjye wo hasi bya faranga rikangiraho, nubwo bingeraho binyuze kuri ariko ringeraho. Icyo ni icya mbere.
Ku buhinzi n'ubworozi kubera ko n'inyama n'amagi barabirya nabyo
byose biraribwa. Icya kabiri, wasake nayo irabyungukiraho, kuko mahoteli barimo barakoresha amazi menshi, noneho bajya kwishyuza ya mahoteli amazi azamuye, n'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi byinshi ni byinshi, noneho hakagaragaramo n'ishusho y'ubukerarugendo. Kumva ngo leta yashoye imari mu bikorwa remezo, irabona Kate's Convention Center ni inzu nziza cyane, barareba barayakiriramo. Intare conference naho uyu munsi nama imwe yabereye, abandi bari muri Serena Hotel. Ibyo ni ibikorwa remezo kugaragaza isura nyayo y'igihugu, kubera ko hari abantu benshi, hari abari bazi u Rwanda ku itangazamakuru gusa. Abo ngabo bagiye kubona u Rwanda urwari rwo. Bivuze ngo iyi nama ivuze ikintu kinini kuri njyewe, ntushobora kumva ukuntu nikimye bitewe na sekita nkoramo muri rusange. Murakoze.
Twagira Yezu, nawe urakoze cyane.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare Tumusime Sef. Tumusime.
Karamukarame bwana Thomas Kamirinda.
Urakomeye.
Muraho neza.
Ibutsa bumva Ijwi rya Amerika huri.
Ya, amazina yanjye ni Mr. Abdul nk'ibisanzwe ndi Rwamagana, mu karere ka Rwamagana.
Ye. Nuko igitekerezo cyawe rero ari kuvuga ubandura kugira ngo duhe ijwi abenshi bishoboka.
Ye, nago mvuga amagambo menshi kuko icya mbere, iyi nama ije mu Rwanda twiteguye impinduka nyinshi, sibyo? Kandi none hari abanyamahanga bajyaga bumva u Rwanda ku maradiyo cyangwa se rimwe na rimwe bakayabona no kuri televiziyo, bakaba batari bakabonye uburyo bashyika mu Rwanda, ariko noneho babonye amahirwe yo kuba bagera mu Rwanda. Nizere ko bari buhigire byinshi, ariko nanone iyi nama yibuke na wa muturage ure kiriya mu cyaro, hari abaturage bafashwe nabi cyane, nabo babatekerezeho. Twavuga ku bikorwa remezo, hari abaturage batarabona umuriro, hari abaturage batarabona amazi, ibyo byose iby'ibanze nkenerwa hari abaturage batarabibona. Ese iyi nama yo irabatekerezaho? Sawa, murakoze.
Ye, urakoze Tumusime. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari umuntu nawe witwa Bimenyimana Deo, agomba kuba ari n'Umurundi. Ati inama ntacyo tuyiteze ko, kuko Abongereza, Abanyamerika na EU, ni ukuvuga mbese umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu birimo, turimo turabikura ko twishakira Uburusiya bwa Putin buba ari bwo twibera abagenzi. Icyo ni igitekerezo cya Bimenyimana Deo, yabyanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika, ariko ntabwo yatubwiye aho ari na nimero ya telefone yohereje nawe kugira ngo tumuhamagare yivugire igitekerezo cye. Ariko rero ibyo nsomye n'ibyo yiyandikiye ni igitekerezo cye, ntabwo ari igitekerezo cya Radio Ijwi rya Amerika, ahubwo nuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, icyangombwa ni ukubahana gusa. Hanyuma hari undi nawe witwa Nshamihigo Stanislas, nawe ni Umurundi. Yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu Ijwi rya Amerika, ati ndi Bujumbura mu buraruko bw'igihugu. Nawe yatwoherereje nimero ebyiri, turaza kumushaka tumuhe ijambo yivugira. Ariko hagati aho ngaho yanditse ati mwiriwe ku Ijwi rya Amerika, iyi nama ku bwanjye ntacyo nyitezeho, kuko mu gihe ibihugu bigize iyi Commonwealth bitanganya ubukungu n'ubushobozi, birabeshyana birahendana. Nuko nagiye mbihindura mu Kinyarwanda, ariko ubundi we yiyandikiye mu Kirundi. ati hari bitaronka inyungu zingana. Uri ni Shamiye Gostanislas nawe turaza kumushaka hanyuma yivugire igitekerezo neza agisobanure. Ari Burundi rero mu buraruko ni ukuvuga mu majyaruguru y'u Burundi, nore turaza kumushaka atange igitekerezo cye. Noneho duhamagare Maniriho Taifa. Maniriho,
ego turabumva neza?
Urakomeye?
Turakomeye, namwe murakomeye?
Ye, turaho rwose. Uherereye he Taifa?
Uherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe.
Ye, nuko urabyivugiye kubera ko wanditse utuntu twinshi uti twebwe duciriritse nta gisubizo ituzaniye inama, ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu. Ibibangamiye imikorere yanyu gute?
Nyine urabona hari tuzi nyine abantu nkatwe rubanda rusanzwe tuba dukora wenda duciriritse bitewe n'inama. Hari ubwo abayobozi baza bakatubwira ati nk'urugero wenda ukoramo ba ajenti, hari igihe bazakakubwira ati gukorera nk'aho ngaho ku muhanda ntabwo bakwirukana banatwara n'ibyawe, ugasanga nyine make akazi kawe barakesha.
Yee,
muri iyi minsi rero bategura iyi nama byagiye bibaho cyane rwose, ugasanga gukora biragoranye kubera ko nyine ntabwo baba bagushaka nk'aho hafi ku muhanda. Kandi hari igihe aba ariho ukunda gukorera nyine ukura n'amaramuko, ugasanga arakwirukanye akazi gapfuye gutyo nyine arakabuze.
Aha, hanyuma ukavuga uti sinzi niba igico gamu hari icyo izakemura ku mibereho mibi abanyarwanda turimo, ubukene, inzara n'ubushomeri, ahubwo mbona iyi nama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye bamwe tujya twita ibifi binini ari nabo bayiteguye. Ahubwo naho sobanura neza? Aho naho hasobanure neza
nyine natwe Rwanda rusanzwe impamvu uvuga gutyo kuko n'ubundi urabona twakagombye kuvuga ati wenda hari icyo tumariye nibura n'akazi umuntu akora abasha kugakora, none se nimba akazi wabikoraga runaka wenda bo badashaka kugakora bitewe n'uko wenda gatuma nk'abo bashyitsi bakabona nabi reka mbivuge gute kuko niko bavuga, ubwo bavuga ngo ni iyihe nyungu se uzakuramo igihe n'akazi wakoraga uje uri umushomeri. Navuze gutyo nkavuga ati buriya uko mbibona njyewe mbona iyo nama ifitiye akamaro, kandi nga abaje bayiteguye b'abayobozi bamwe twese bitewe binini aho twebwe rubanda rugupfaho ubwo twebwe rusanga n'akazi umuntu yari afite gutyo agatakazamo, ugasanga nimba utakaje akazi rero ntabwo wavuga ngo hari inyungu uri bubone.
None se utuye i Kanombe uko yego watwandikiye uvuga yuko utuye i Kanombe, aho ngaho i Kanombe ndibwira yuko ureba urujya n'uruza rw'indege byifashe bite?
Angahe Kanombe se? Angahe Kanombe nko mu masaha yashize n'imihanda bari bayifunguye gusa siho ndi, ariko igihe nari mpari mu gitondo nta mikorere kuko n'umuhanda nyinshi yari ifunze ntabwo no gutambuka byari bigoranye.
Urabona indege nyinshi zizana abashyitsi?
Ziraza cyane byose buri kanya ziri kuba ziza, haza umuyobozi ukabona umuhanda barawuhagaritse kubera umuyobozi ujya gutambuka, ugasanga bitewe n'akazi ukora nawe hari uburyo bikubanganiye. Natwe ndatuba dukora nko mu muhanda dukora akazi k'umumotari.
Ariko iyo umushyitsi amaze gutambuka umuhanda barongera bakawufungura?
Barawufungura ariko akazi karapfuye, ntabwo twe nta kazi muri iyi minsi turi kubona kubera iyi nama. Sinzi wenda hari n'imbaruka ari zigitangira ntawamenya, ariko muri iyi minsi nta kazi kuko amazi menshi ashyira umuhanda ufunze udakora, imihanda myinshi, kandi iyo mihanda myinshi niyo tuba tubona abagenzi wenda kereza muri ibyo bice bahereza kumvira kubifungura, ntabwo wavuga ngo ufite akazi igihe ushobora kumara amasaha nk'ane cyangwa atanu nta kazi kandi ifunze.
None se kwa bashyitsi baza ubwombwembwe abamotari nyine ntabwo muboneramo akazi?
Akazi ngiye kuri bwanjye ndabona nako kuko uyu munsi nk'abagenzi natwara ni bake cyane nababara rwose, niriwe ngarutse nta kazi kuko imihanda abo nabonaga bazabaga bari kujya muri ibyo byerekezo by'imihanda bafunze urumva rero icyo gihe nta kazi nabaga nk'ifite.
None se ibyo ngibyo we kuri ukugenda cyane muri Kigali kubera akazi ukora ubona amazubara yasize amarange cyane ku buryo mbese Kigali yahinduye isura
byose ariko ntago buriya nibwo hari ibyo nane ngari nibyo nashima inama yisize umujyi wa Kigali ukutindi isura nshyashya kuko wari umeze yego n'ubundi ntago wari umeze nabi ariko byo byabaye akarusho cyane baravuguruye amazu ku muhanda mbega ibintu byose ubona ari bishya kandi ari na byiza
yee mani iriho ndagushimiye cyane
murakoze cyane zizi Amerika turabakunda cyane
natwe turabakunda rwose ugira akazi keza rero n'amahirwe
Imana ibahe umugisha
yee twese Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Wilson Lixon na Gatete Armstrong Gatete ube wihanganye ntugende hanyuma tubanze duhi ijambo rigufi Wilson Wilson we uraho neza
uranyumva ndabumva
oh nukubera ko telefone yawe icikagurika ubundi se amazina Wilson Lixon niyo mazina yawe bwite koko
niyo mazina yanditse kuri passport yanje n'ibyangombwa byanje
nuko nuko uherereye he
ndi mu Buhindi ariko ndi umurundi
uriga se
ego ndi ku ishuri
wiga muyihe mu ruhe rwego ni ukuvuga iyihe filiere
ndi mu gice cya kabiri cya kaminuza muri sciences politiques et relations internationales
mwiga mu cyongereza kandi
ego
ubuhinde nabwo buri muri commonwealth
ego burimo
wamenya ministri w'intebe w'ubuhinde azajya i Kigali
oya nibaza yuko atazogenda yahubwo azotuma delegation yindi maybe yo kugwego go hejuru kuko amadimisi ari karagendera ama state hano mu buhinde sinibaza ko ashobora kudoja yuravye ubuhindi nakunda kwitabira cyane izi nama kumenga amaze kwitabira rimwe iheruka menga mu myaka iniheze
ariko nta ibinyamakuru ntacyo bibivugaho kugeza ubu ngubu za televiziyo za radio ntacyo zibivugaho
oya ibinyamakuru barandika yuko urumva ko yakubereye muri Afrika baravuga yuko ministre wine bashobora kurungika abantu bo kugwego gwe hejuru kugira ngo bashobore kugirana ubufatanye n'ibihugu bya Afrika kuko urumva icoga mibereye muri Afrika n'akajyo keza ku Buhinde bashobora kugiranira imigendera miremyiza na Afrika n'ibihugu bya Afrika kuko muri icoga muvuga ko hari ibihugu bigera ku 17 byo muri Afrika urumva ni n'akajyo keza kugira biyegereze ibyo bihugu bizoba biri muri iyo nama ya icoga
hagati aho ngo ariko Burundi bwo ntabwo burimo
oya Burundi ni burimo
Burundi ntabwo burimo
Burundi tutaduhurira muri francophone
nuko ariko rero nyine na gutwaye ijambo ubundi wowe warufite icyo wari witeguriye kwivugira
ego ikintu nashaka kuvuga kuri iyi nama nuko cyane cyane ugwaruka nk'abanyarwanda n'abandi banyafrika bashobora cyane cyane kuko muri icyo gamahimwe n'umuce ugwaruka ruhurira hamwe nabonye mu binyamakuru ko hari ugwaruka rugera ku 500 bahurira hamwe niba dakarakajyo keza ko aba ugwaruka rushobora kuja hamwe rukigira ku bandi nk'abanyarwanda bakigira cyane cyane ku rundi gwaruka rwagwaguye mu mihingo y'isi mu bigo bitandukanye bigize commonwealth kugira bashobore kubona ingene babigira ko ibintu byinshi murabona ibihugu byacu bya Afrika biracari navuga biracari inyuma mu bintu bijanye n'iterambere rivuduka cyane mu byerekeranye na business ibi bintu ugasanga saa tanu ibihugu byacu barugaye amaduka yose arugaye ibintu birugawe rero nibaza yuko abajene bo mu Rwanda na East Africa ko harimo n'ibindi bihugu bya East Africa nk'Uganda
na Tanzania na Kenya yego
na Tanzania bo ufata akajyo keza ko kwigira ku bandi bakaba badingene bageze ku byo bageze ko kwa none ibihugu biteye imbere muri commonwealth byo bakajyo keza kugira ngo natwe n'ababanyi yaba abakongomani cyangwa abarundi tudoshe turahurira hafi bitagita dusabye kuja kure
Wilson ndagushimiye cyane wige neza kandi utsinde
ndatsinda cyane gose
nuko congratulations
Ego murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nk'uko rero nyine nayo yabibwiye mu kanya na Gatete Armstrong arategereje ku murongo. Gatete.
Yego ndabumva.
Urahura komeye.
Turakomeye turaho. Na amahoro.
Uherereye hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego. Nuko gusha ku ngingo rero.
Ntabwo ari ubu mpamagare ndetse buriya narindi kuri Facebook. Noneho ngiye kubona mbona murampamagaye muvuga kuri ino nama ya Commonwealth ibera hano i Kigali. Natwe turayiteguye yaratangiye neza ngira ngo ni uyu munsi.
Yego.
Biragenda neza na mahoro. Habaye amavugurura y'amazu y'imihanda umutekano ni wose mu by'ukuri abashyitsi barimo barakirwa neza nabo barabyivugira mu nama nkurikirana zibera kuri televiziyo cyane cyane iyo nama y'urubyiruko mbere ko ari yatangiye baragenda bashima ukuntu bakiriwe bashima ukuntu amacumbi yabo ameze neza ese barashima muri cyane
ari nkawe se Gatete ubwo urabona we ku giti cyawe hari ikintu izaguha
ye mbese mu buryo buri direct nta kintu kuko buhoro nyine kubera ko bazasiga amadovize abagenda zenguruka mu bukungu bw'igihugu ako cyane cyane nk'abantu barwibeza mirimo bafite amahoteli bafite amaresitora abafite ahantu hakirirwa urumva nibo mbese bigeraho neza nyirizina ako kanya ariko nkanjye ubukungu buteye imbere ngire nk'umuntu ku giti cyanjye nanjye buhoro buhoro byangeraho
yeee wese wateye amarangi
yewe ntabwo ntuye ku muhanda neza kandi inyubako yanjye niyo guturamo
yego
abateye amarangi ni abatuye ku mihanda neza abafite inyubako z'ubucuruzi cyane cyane iyo bagiye batera amarangi bavuguye mu by'ukuri habaye impinduka iruta uko hari hasanzwe mu minsi yashize.
Gatete ndagushimiye cyane.
Yego murakoze na Ijwi rya Amerika.
Yee komera.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya.
Yego Tom.
Urakomeye.
Muraho neza ndakomeye.
Ibutsa abumva Ijwi rya Amerika banywanyi baryo kandi bagenzi bawe aho uherereye.
Ndi Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya.
Yee nuko cogamu rero urayibona ute?
Cogamu ngewe ukuntu nyibona ndayibona neza
gute
ariko wenda nko mu bizi uko ukuntu bitabiriye amasuku ubona ko ari ibintu byiza cyane akaba ariyo ari nk'uko nifuzaga wenda ari nk'ibishoboka ku buryo hari n'ikintu bakwigiramo bafasha urubyiruko bakateza imbere amashuri ya tekinike.
Amashuri ya tekinike ni ukuvuga ibyo twita imyuga mu magambo make. Ubona amashuri ya tekinike mu Rwanda adahagije?
Ntabwo ahagije bitewe n'ibyo bigiramo nanone platike zabo usanga ari nkeya tuvuge nk'uko nguko niba amahirwe yo kuba bari muri uwo muryango bagahanahana abanyeshuri.
Uravuga ibihugu biri muri Commonwealth bigahanahana abanyeshuri?
Bigahanahana abanyeshuri ku buryo hari ikintu bageraho.
Yego
byaba byiza cyane kurushaho.
Yee
nanone ikindi nk'uko hakuno ishafisha umuntu ashobora kuba yagendera ku ndangamuntu n'urugero akavana akagera muri Kenya naho biramutse bigenze nk'uko nguko naho byaba bwiza cyane.
Uravuga nk'ubwo ngubwo nka Wilson uri mu Buhinde, reka tuvuge noneho Buhinde, urashaka kuvuga ugafata irangamuntu y'u Rwanda ukigendera mu Buhinde ukoresheje irangamuntu
cyane rwose.
Biragoye
nyine biragoye, ariko nibyo nabyo abantu twabigezeho, byaba ari byiza cyane.
Aha, no kujya mu Bwongereza ukigendera n'irangamuntu
ukabana nakwigira randani rwose nta kibazo ufite.
Nuko Ruhamya, urakoze cyane. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turimo turaganira rero ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Inama ibera i Kigali, muyibona mute, muyitezeho iki, izaniye icy'u Rwanda n'Abanyarwanda? Nibyo turimo tuganiraho namwe mwese, urubuga n'urwanyu. Bambwiye ko hari utegereje kuri telefone witwa Munyenkaka Jean-Claude. Munyenkaka, urahura komeye.
Namahoro, namahoro rwose.
Uherereye he Jean-Claude we?
Nerereye mu Rwanda, Kigali mu Rwanda.
I Kigali ahagana he?
Muri Gasabo.
Nuko umwanya ni uwawe rero.
Mu by'ukuri za nama rero ni inama nziza cyane.
Ese kuvuga ngo iriya nama kandi ubera iwanyu aho ngaho? Njye nuvuga avuga iyi nama. Ikomereze.
Yitwa Cogamu. Ni inama nziza kubera ko ni uburyo bwiza bwo kumenyekanisha igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ubukerarugendo nabyo bizadufasha ko abaje muri iyo nama bazagira uburyo bwo kwisanzura no gutembereza igihugu.
Yego.
Ubashe kuba badusigira amadevize, amafaranga y'amahanga. Ubukungu bw'igihugu ubashe kuba bwazamuka. Ikindi mbona rero,
yego,
ikindi mbona cyiza cy'iriya nama nyine, urumva ibizaganirirwamo bizaba ari ingirakamaro ku mpande zose, yaba abanyafurika, yaba abanyaburayi.
Yego.
Akabaho kubasha kubaka ibihugu byacu, nyine bikabasha kugendera ku murongo mwiza mu bijyanye na diplomasi, ibijyanye na politike, ibijyanye n'ubucuruzi, urubyiruko, abantu bakuru, abasaza, abatoya.
Yego.
Ibintu byiza cyane.
Ese kuba uriya mugabo ushobora kuzaba umwami w'Ubwongereza aje mu Rwanda, n'ubwa mbere na mbere igikomangoma cy'Ubwongereza kigeze mu Rwanda, byo murabitekerezaho iki aho ngaho i Kigali?
Nabyumva ni ibintu byiza cyane bishimishije. Kubera ko ni ibyo mahereka ndimo ndavuga. Urabona u Rwanda ni agahugu gatoya, abantu benshi batazi, batabasha gusobanukirwa. Urumva rero kuba uriya mugabo w'igihangange abashe kuba yarukandagiramo, niho gukingurira amarembo n'abandi bantu b'ibihangange bakomeye kuba bagera mu gihugu cyacu, bakabasha kumenya ibyiza bigize igihugu cyacu, bakamenya amakuru menshi atandukanye ku Rwanda, ku Banyarwanda, ku bikorwa bijyanye n'ubukerarugendo, ibikorwa nyaburanga. Nk'uko mbibona ni byiza cyane, ibintu bishimishije cyane ku Banyarwanda n'abaturanyi barwo.
Munyenkaka, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika turabakunda.
Natwe turabakunda rwose. Nuko.
Yego.
Radio Ijwi ry'Amerika, duhamagare noneho Kayiranga Pacifique. Kayiranga we, urahura komeye.
Ndakomeye neza cyane.
Nuko uherereye hehe?
Mereye mu karere ka Ngoma, Ikibungo, mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego. Umwanya ni uwawe rero.
Twese. Navuga byo kuri iyi nama n'amahirwe yo kuba turi kwakira abashyitsi bakomeye. Icya mbere ni navuga ko ari muri politiki leta yatangiye gucuruza serivisi. n'amahirwe akomeye ku bantu bacuruza amaresitora, amahoteli, cyane ko nta zahabu tugira. Ni inyungu rero ikomeye, ndetse ni no muri gahunda ya Visit Rwanda.
Ariko se Kayiranga, Kayiranga, ni iki kikubwira ko u Rwanda rudafite zahabu?
Ntabwo Leta irajya ikararanga ivuga ngo hano hari zahabu muri iki gice runaka.
Jyewe niga mu mashuri matoya, bayigishije yuko hari, yego ntabwo ari nyinshi cyane, ariko rero u Rwanda rufite ka zahabu rwose.
Urumva? Cyane yo Leta nk'ubungubu ushobora ati wenda mu gace wenda ka Kibungo wenda kavuga gahunda, avuga ati Gashanda hari zahabu, aka gace nta muntu yemere kukazengurukamo. Ariko nitumva bagikaraye Leta benshi ati kuvuga nta mitungo kamere dufite twacuruza. Icyo Rwanda rwahisemo ni ugucuruza serivisi, ni ugucuruza hospitality. Muri rusange akamaro k'inama ni ukumurika isura y'u Rwanda. U Rwanda baruzi nk'igihugu cyabayemo jenoside, cyabayemo amabi nk'ayo ngayo, amacakubiri y'umunyerugi uturutse mu Bwongereza aturutse mu kihe gihugu aje akaza aha ngaha abona amateka atandukanye n'ayasanzwe. Inyungu rero ku cyacu cyane cyane nk'urubyiruko.
Ariko rero Kayiranga, igihugu cy'u Rwanda ntimukagisuzugure ngo ni ukubera ko Leta itababwira umutungo u Rwanda rubundikiye. Bagenda bavuga buhoro buhoro, ndibuka yuko bigeze no gutangaza yuko barimo bakora ubushakashatsi kuri peteroli
cyane.
Nuko rero neza ubwo si ubukungu,
buriya ni ubukungu. Ariko parizima buriya ukompanyi n'ibindi bihugu nziza ko u Rwanda si igihugu gikize, kandi gushaka ntabwo ari igihugu gikize mu buryo bw'umutungo kamere. Tuvuga ati dufite peteroli, tumeze na Nigeria cyangwa tumeze nka za Nigeria cyangwa dufite zahabu mu butaka nyinshi cyane, dushobora no kwikora ariko tugatungwa na zahabu.
Naho se gaz metane nabwo abahanga bavuga yuko u Rwanda rufite gaz metane nyinshi ishobora kumara imyaka n'imyaka, byose si ubukungu?
Nabwo ni ubukungu, nabwo ni ubukungu.
Nuko nuko ndagushimbiye.
Murakoze cyane, nabwo ni ubukungu gusa. Nuko politiki imwe nk'uko nagumije kukubwira mbivuga, hari byinshi. Ubu ngubu nashobora guha urugero, no mu bihugu wenda sinzi, wenda ntabwo wenda nzi ahantu muyegereye, ariko wenda nko mu Bwongereza.
Ndi muri Amerika.
Uri muri Amerika?
Ariko ndi umunyarwanda, nakuriye mu Rwanda.
Ucuruza imikino? Tugiye gucuruza serivisi ijyanye n'iby'imikino, serivisi ya siporo. Uzamugira abantu mu Rwanda ijyanye amafaranga y'ubukerarugendo ngiye mu Bwongereza, iyo akaba ari politiki kandi igihugu cyasetinze. Kandi politiki y'ubukerarugendo, navuga ati mvuye aha ngaha ngiye muri Misiri, ngiye gusura ziriya piramidi. Mu Rwanda rero abakozi bafashe politiki yo amabuye y'agaciro yacu ni serivisi, ni ugucuruza Visit Rwanda, abantu bakaza bakareba iki gihugu, wenda biciye mu nama kwakira abantu ibihumbi bitanu, ntabwo ari abantu bakeya, ni abantu bakomeye bagenda bakabera irindi Rwanda ahantu hakomeye. Ni amahirwe rero abakomeye cyane, ntabwo bihuye n'ubwo mu Rwanda nakubona rwose nuko twaba dufite izo zahabu wenda cyangwa gazi metani, ntabwo ari ikintu twarya tuvuga ati tugiye kugicuruza ngo ikintu kizadutunga nk'abanyarwanda, tumere nka biriya bihugu bya Katari. Ntabwo ari umutungo dufite mugari cyane ku buryo wadufasha mu myaka iri imbere, ariko nk'uko ubibona ari n'ikintu cyagiye kidufasha, ni ikintu nkeka ko cyamuritse u Rwanda cyane muri make.
None se Kayiranga, wowe ku giti cyawe urabona iriya nama izakugiraho ingaruka nziza, wowe ku giti cyawe?
Ngiye ku giti cyanjye, ingaruka izangiraho ni nziza, navuga ngo ni ingaruka, ariko ni ingaruka nziza igihumbi ku ijana, kuko ndaguhurugira
igihumbi ku ijana.
Igihumbi ku ijana ingaruka izangiraho ni ingaruka nziza cyane, igihumbi ku ijana. Nabasanzwe ni ukuvuga bo uriya mukire uje wenda kamfate na premier ministre wenda w'Ubwongereza, ndamenye makuru niba wenda aje mu Rwanda azaza n'abasekirite, hari amafaranga bazasiga mu Rwanda, bazara muri hoteli, iriya hoteli bazayishyura, iriya hoteli nayo zishyura imisoro, imisoro n'izagaruka kuvuka imihanda igashyira amashanyarazi ikajya gutanga inzozi ntabwo aruba ngo ningaruka zazonze ku giti direct ntabwo ari amafaranga nzafata ariko azaza mu buryo rusange kandi bwo ku muhanda ntabwo ari kagama gusa uzawugenda twese muri rusange.
Aha, nuko nuko Kayiranga ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku nama ya CHOGM irimo ibera i Kigali, ikazamara iminsi itandatu, itegereje abashyitsi b'imena barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nyine Boris Johnson n'igikomangoma Charles, ni ukuvuga Karoli w'Ubwongereza witegura kuzaba umwami, witegura kuzima ingoma asimbuye umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Kuri telefone dufite Nyandwi Abdul. Nyandwi we, uraho urakomeye?
Ndaho ndashima.
Ye, ibutsa abumva Ijwi rya Amerika aho herereye.
Je ndi mu Burundi, ndi mu Burundi mu Kayanza.
Mukayanza. Nari numvise nabo mbabarire. Nuko igitekerezo cyawe rero.
Igitekerezo. Nzambe iyo nama iri kirabera ngaho mu Rwanda nibaza yuko kanini naka icyambere cyose nakunguko kanini ya ku gihugu inama mwene ziyo zitunganije mu gihugu. Kubera abanyagihugu barahungukira na leta ikahungukira mu bijyanye no kwakira abashyitsi n'ibindi, ayo mahoteli araronka abarinjiza mu gihe n'ubudandaji. Hanyuma icyo twosanga cyane cyane izo nama ni uko abo bantu baba bari mu izo nama buvugira cyane cyane Afurika nk'ibihugu bya Afurika, urabona ibibazo dukunda kuba mu urabye nk'intambara iri ngaha muri aka karere kacu nka Congo. Abo bantu baba bitabye izo nama bakagerageza uburyo bwose bashobora kuvugira Afurika kugira natwe Afurika turabe dushobora no gutera imbere hama no kuva muri izo ntambara y'ibirimo. Mu bisanzwe bye byari ibyo nashyikiriza.
Ye Nyandwi ndagushimiye cyane. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Sanga, turungurana ibitekerezo ku nama ya CHOGM ibera i Kigali mu Rwanda. Kuri telefone dufite Kanamugire Eli. Kanamugire.
Karame.
Uraho neza?
Muraho.
Yego. Uherereye he Eli?
Turi Kigali mu Rwanda.
I Kigali magana he?
Nyarutarama.
I Nyarutarama?
Yego.
Ko bavuga ngo ni karitsiye y'abakire nawe urakize?
Oya. Ariko turaho ntacyo dusaba.
Igitekerezo cyawe rero kuri CHOGM.
CHOGM turayishimiye cyane nkatwe Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange. Ariko by'umwihariko cyane cyane nkatwe Abanyarwanda yabereye hano. Tugomba kuyungukira mu byinshi nkanjye ndurubyiruko.
Yego.
Halo.
Ndakumva, komeza.
Tukaba dusaba nk'abayobozi babayijemo kutwigira nk'imishinga cyane cyane bikaba byakemura ubushomeri. Urabona ikibazo cya Afurika cyane cyane cyugarije cyane cyane ku rubyiruko n'ubushomeri. Bakaba badushakira imishinga idufasha kuba twakaguka. Muri make twishimiye kuba twakiriye inama.
Yego. None se nkaho ngaho Nyarutarama wibereye ubona abashyitsi ujya kubareba cyangwa ntabwo ubyitayo?
Oya, turababona. Bo ikindi twishimiye cyane cyane ni ibikorwa remezo ni byiza, imihanda yabaye myinshi. Bo urebye ni ibintu byiza, imihanda yabaye myinshi, ibikorwa remezo ahantu Kigali irakeye, nta kibazo rwose. Turabareba, ntuye ku muhanda ndababona, nta kibazo.
Mhm.
Ego.
hanyuma se iyo urebye yego abashitsi bazana amadovize bazana amafaranga akiyongera mu gihugu ariko se noneho kubyerekeranye n'ibiciro se ubwo ngubwo urabona ibiciro bikiri bya bindi cyangwa byarazamutse
kubiribwa hehe
ihaba kubiribwa ibiciro kubiribwa reka tuvuge kubiribwa kubera ko nibyo byibanze
yego bo ibiciro urebye nkanye ntagomba bizi neza kuko n'ubundi duhahira muri supermarket
yego
ariko uko kubibona ntabwo ari cyane ariko uko bisa kose Rwanda kwa giseseka manumva bavuga ko ibiciro no byaraheze cyane cyane nk'amavuta isukari nibyo bintu cyane cyane ubona byarazamutse amavuta isukari na gaze
yego
ariko cyane cyane no ku gitoro
ni ukuvuga ibikomoka kuri peteroli esanse
ibikomoka kuri peteroli ya
esanse mazutu
yego
ibiciro nabyo byarazamutse
yego ibiciro byarazamutse
ariko byo ntabwo ndakeka bidafite aho bihuriye n'inama ariko
oya ariko mu nama naho babyigaho babyigaho kuko niba batubwira ko ari ikibazo kiri mu ntambara yo mu Burusiya na Ukraine ndatekereza ko ni abayobozi bakuru ni abayobozi batandukanye ni abayobozi benshi bari muri iriya nama bagomba gushyira hamwe bakaturebera igisubizo cyabaho eske niba intambara igomije igakomeza ibintu bizakomeza gutya cyangwa se hari icyo natwe gashobora kuba badukorera cyangwa bakaba batwigiraho yego
Kanamugire ndagushimiye
turakumwakoze cyane
yee Ijwi rya Amerika duhamagara Ndagijimana Gerard Ndagijimana uraho neza
yego ndandashima
uherereye he Ndagijimana we
ndi muri Uganda
yego ariko ndumva uvuga ikirundi
ndashika konyomba
ye nuko gusha ku ngingo rero
yego urabona ndiko naraba icyo ijya kimwe batanze ndabona yuko ibintu byagira ntehe birunyuka kuko uri kuharaba ibintu by'intambara byatumye ibihugu byo mu bihugu bigari
yego
bigiranira imibano mibi bivanye na gerefuwade ibyero zo kuyikekana ivyo rero kubikemura ndoga nyafurika nyene dushizeho kuyikemura kuko na muzungu adoga gukemura ico kibazo urabona yuko wowo batatana amadisiposisiyo y'iwabo
hanyuma ukabona iyi nama yacoga muse hari icyo yabikoraho
ni kuvuga yuko ijya nama yabari ba perezida ijya yafise ifasha kuko uri kuraba n'abafise n'ubuzeye amakimbirane bobo bose bitavye bisikuba ariko rero bishobora yuko ijya nama izotanga umusaruro ukomeye kuri cyane kuri ibintu by'intambara bishobora kuvuga nka muri Afurika ashaje niko araba hari ibihugu rero usanga kuva na kera na rindi twari twasomye ibitabo tukabona yuko ibyo bihugu kuva ariko abami cyane biti bifitanye imbogamizi bikagana kamabigwana ibyo rero bikava no kuntu ababitwara batazama kugira ngo bumvikane bagire umwana mwiza nk'ibyo rero nama ikirikiraba hagutirike nk'ikintu gikomeye cyane kuko uri kuraraba abafyega bose baserukiwe bishikiwe rero usaruro utakuvamwo utaku umusaruro mwiza kuko uri kuraraba kiriwe na sonasi mwatuma kuri interineti avuga yuko ko muri Congo abatutsi bagiramiwe bariko barabica nk'ibyo oye hari abantu usanga b'inzira karengane bacyatse ikintu bariko baragira bazira ijya migwi nyene ngo yateye yo mu Rwanda muri Fortua ugasanga nyine ko bavuga ati twebwe nuko mwaduteye n'umugwi w'abatutsi batafata rero kwibona n'umwe atari ikintu ishari cyo ugasanga bariko arapfa ibintu by'ubuse n'ubyo rero kurema nk'umunyagihugu umuntu muto muto arahohoterwa cyane kandi kwaraba nk'icyo wavuga ngo eruventura watewe kongo ngo kino batutsi
ariko
ashobora kuba
ndagije imana umenya twagiye ku ruhande gato yarwirwa ibyo twarimo tuvuga yego ibyo uvuga ndabyumva kandi n'uburenganzira bwe bwo kubivuga ariko rero turi kuvuga kuri iyi nama ya Chogam no kuvuga inama ya Commonwealth umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza naho ngaho turi ibyo bindi nabyo twazabishakira umwanya
ukupuka ujya mu cyango bw'icyongereza naho nyene akoro ibihugu bya Rwanda urimo n'ibindi bihugu birimo birashyira cyane bigera afasha kugira ngo batuhe umwanzuro urabona ko mbese yeshi ni ukuko umugwa mukuru niwe wajya atwaka ati iki kintu hari ibihugu by'icyongereza tubifashe mu buryo butandukanye bakabona ibintu by'ibihugu by'amafaranga kandi bagatanga n'ituje mu gihugu rero Commonwealth ni umuryango mwiza cyane kuko urahuza ibihugu ugatuma ibihugu bihurikira muri uwo muryango bifashanya bigafashanya n'umunyagihugu akahazamukira majambo makeya
ndagushimiye ndagije imana
yego murakoze namwe
ariko se mbere y'uko dusezerana ubundi uri gukora iki muri Uganda uracuruza uriga uri gutembera
murakoze jewe ndi anje je termine l'université
ye nuko ndagushimiye
ego murakoze nawe leo si ukahuta amagara bya cange ifyumviro byiwacu oye muri angletere mbeze wa ifise ishere muri angletere tetra fyuma tarisoma no kuntu yatanga amakuru meza kandi abo tukagenerwa cane ko ni kadyo internationale za rfi tetra amakuru meza by'ukuri tukagenerwa cane
rwose
cane
ndagushimiye cyane rwose ukomeze utere imbere Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Habonimana Benjamin Habonimana
Ego ndabumba
uraho neza
Halo Ego turaho neza namumeze neza ku Ijwi rya Amerika
Yego turaho turakomeye uherereye hehe Benjamin
tuvugana mperereye Bujumbura
Nuko ijambo ni ryawe rero
Ego murakoze kudusangiza no vuga kino kiganiro agirana ndengira ico shikirije kubijanye no vuga ni inama igomba kubera ikigari muri ya Commonwealth no vuga ishusho nziza no vuga igihugu kibanye kiriko kirerekana ko kiriko kiratera imbere biduhikizere yuko novuga natwe mu Burundi yuko ejo canke yige ejo natwebwe tuzotegura novuga inama nkizi rero novuga iyo birerekana yuko Rwanda rusa nuko ruratera imbere izogirira novuga ingaruka nziza kuba tura Rwanda kubera novuga ikintu ibino novuga ino nama imaze kubera muri iki gihugu izotuma novuga n'abashoramari babona yuko akarere k'ibiyaga binini ari nyabagendwa bashobora kuzana imikani yabo bakabona yuko hariho byinshi byo gukogwa bashobora kuvana novuga iyindi mitaha ahandi hantu novuga uye muri kano karere k'ibiyaga binini turabona yuko abashoramari ni bake cyane urero nibaza haraza kuza no vuga muri kano karere abantu benshi no vuga batari bwahatse bizotuma ejo cyane bijya ejo tubona bashoye no vuga imitahe yabo muri kano karere hanyuma ejo no vuga hazaza bikazotuma abenegihugu bo muri kano karere bamererwa neza bagatera imbere ndetse nabo bashoramari bakagira ingufu nabo nyine bakagira icyo bahungukiye
Habonimana ndagushimiye cyane ubwo ngubwo tuzongera tuguhira ijambo ikindi gihe. Ndagushimiye inshuti z'Ijwi rya Amerika, mwese uko mungana namwe ndabashimiye rwose, mukomeze mugubwe neza, murakarama.